contigo.
Nakoseanga sana, nakoseanga bita mkai ya mokiano inabidi umeibembeleza. Okay, kama neno mob ama ukimbie mansi utaipoteza. Aitaki asira pole pole bit ni kuibembeleza. Ini tofauti man, hini ya hembeneza. Anguka nayo chacha icha. Stress, jui rent, nakoseanga. Relax, God at a provider. Remember God is by your side. Habakuk tutu, chukua pen, chorea God kila unadai. Inaweza take time, but it will come to pass. Jaya story nimekushanua, weka dance na maringa. We.
By the way, my name is Javidez.